mulange
nabamusa nzalira omulungi abanga nzalira omulungi ani mwe mama
nzalira omulungi yesu omulangira
maria nkula musa mama wasala nnyo webale kuzaala kwe
mama nzalira omulungi yesu omulangira
nawe neema ya katonda omuzadde omulungi gwe mpaana
mama nzalira omulungi yesu omulangira
ye wakkiriza mukama kyagamba nozaala omusumba wange
gwe
mama nzalira
omulungi yesu omulangira
emikono gyo maria gyanjawulo boolera ffe tuba b'amaanyi
gwe mama nzalira omulungi yesu omulangira
essaala ya maria y'amaanyi nga bansabira n'ongerefuna ebyange
gwe
mama nzalira
omulungi yesu omulangira
wawulira eddoboozi lya mukama novaamu ebinene munnange
gwe maria nzalira omulungi yesu
omulangira yerabambuza nzalira omulungi yerabambuza nzalira kabite ambuza nzalira omulungi ani
gwe maria nzalira omulungi yesu omulangira
kirenge kyo maria munnange mwene kwekane nfune neema
gwe mama nzalira omulungi yesu omulangira
essaala yo mama y'amaanyi onsabira nange nenfune ebyange
gwe maria nzalira omulungi yesu omulangira
laba wakkiriza mukama kyagamba nozaala katonda wange nze
gwe maria nzalira omulungi yesu omulangira
sibuko y'ebirungi eby'omwoyo kuluza y'ekitiibwa ye maria
gwe mama nzalira omulungi yesu omulangira
munaala gwa dawudi yaani oyo munaala gw'essanga ye maria
gwe mama nzalira omulungi yesu
yerabambuza nzalira omulungi abanga nzalira omulungi ani
gwe mama nzalira omulungi yesu omulangira
mama wa yesu gwe ŋŋamba
gwe maria nzalira omulungi yesu omulangira
kikulu okukkiriza mukama kyagamba kulira eddoboozi lye onoofuna ebinene
ye kikulu okukkiriza mukama kyagamba bw'owulira eddoboozi lye onoofuna ebinene
kikulu okukkiriza mukama kyagamba kulira eddoboozi lye onoofuna ebinene
oyo maria yakkiriza mukama laba nno bw'azaala omwana n'andokola
kikulu okukkiriza mukama kyagamba kulira eddoboozi lye onoofuna ebinene
maama n'obwetowaze nga kirabo kya maria laba nno bw'ayimusibwa n'afuuka omunene
kikulu okukkiriza mukama kyagamba kulira eddoboozi lye onoofuna ebinene
emboozi n'omukama ebeera ya saala tunyigire saala abaana ba maria
kikulu okukkiriza mukama kyagamba kulira eddoboozi lye onoofuna ebinene
yerebi yagambye nti munkowoole mukama mukowoola kubuulira ebyama
kikulu okukkiriza mukama kyagamba kulira eddoboozi lye onoofuna ebinene
agenda n'agamba munnange kakkana naye nno n'oyaka bw'otyo n'otomera
kikulu okukkiriza mukama kyagamba kulira eddoboozi lye onoofuna ebinene
okikulu okukkiriza mukama kyagamba bw'owulira eddoboozi lye onoofuna ebinene
kikulu okukkiriza mukama kyagamba kulira eddoboozi lye onoofuna ebinene
kikulu okukkiriza mukama kyagamba bw'owulira eddoboozi lye onoofuna ebinene
kikulu okukkiriza mukama kyagamba kulira eddoboozi lye onoofuna ebinene
maria yakkiriza mukama kyagambe bw'atyo n'azaala katonda waffe oyo
kikulu okukkiriza mukama kyagamba kulira eddoboozi lye onoofuna ebinene kikulu okukkiriza mukama kyagamba kulira eddoboozi lye onoofuna ebinene.